there's a boy running at ZionMusicVlog.co.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Sugar Sounds. Oh yeah.
Kutumba mwiswire kwa chana dola. Tubalange fotonga sha kwa chana dola. Sonenga wambona na pita futu le pundati bafika bamwine. Ifo kuswa ifa teringi sana kumatwa penda mofwebe. Tupande boss. Tupande boss. Tupande boss. Tupande boss. Tupande boss.
Namba pabanji da boss, nadawa shimama pangira boss. Napanga bo 1, 2, 3, nadawa ne mama chapera go juice. Ifinano ifinambo kumfane kwa tine shaye. Efo chabe ifinambo kumfa kwa tiri mbine mfata kwaba. It's too late, chibaya chichude. Chalenga na funya ma bullet. Gaston, tumina kwa shenki na jazi. Ati hapa na senda mukaze. Change temba kuchazi na sangare mix hapa junta na manzi. Bubushiku bubutari get it slow. They spend a monga wanna do it more. Mutumba mwiswire kwa chana dola. Tubalange fotonga sha kwa chana dola. Sonenga wambona na pita futule pundati bafika bamwine. Ifo kuswa ifa teringi sana kumatwa penda mofwebe.
Tupange boss. Tupange boss. Tupange boss. Tupange boss.
Va, let's go.
Tupange boss.
Mamiso ndave ukumwa nifisa. I'm a rich guy, why nakubisa? Wagai ni baboza, ati the ATM has swallowed my visa. Is any cash, ngati ni muklapine, I'm a fine catch. Mwene ufini ila mku with the touch. Magero wafuna na kukwatia motachi. Kwa selaenda nine VVIP. Nifomo kula bayonse, ndino type. Wani itana wa mwine. Olo sini na pwede na kielo, nichoka kona wa mwine. Mustiriti wati ya mfulu. Wakulu wani itana wakulu. Tambadasi ya mabosale. Ine na kozim di sema bosale.
Mutumba mwiswire kwa chana dola. Tubalange fotonga sha kwa chana dola. Sonenga wambona na pita futule pundati bafika bamwine. Ifo kuswa ifa teringi sana kumatwa penda mofwebe.
Tupange boss.
Jazzy Boy running at
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.